alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru nam wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nyine kibuzo kigenda wa Sheikh Ja'far kigenda wa Sheikh Ali Kirima Sheikh Rukman ndega kitambulira ako ba veterani te abiyingira kakati basebo omusajja muyimbi naye musilamu muyimbi naye muki musilamu isoka omutaso kubiranga muyimbi atenga musilamu gasimu kafiri naam naam asobulya dala bulungi nyo kubiranga muyimbi nga musilamu simu kafiri abeera mu'minun fasiq abeera mukiriza omono nefubu abanga yewaze ebikafu waza bimu kwe bibikafu waza na atasigaza busilamu kwe kuyimba oluyimbo lwa Christmas.
Seka nenda na nyingi ajibuwa.
Kwe kuyimba yo oluyimbo lwa ebyobuwangwa. Naam. Kwe kuyimba enyimba eziwana Yesu. Ebintu tebifanagana ko bwe bityo. Waluwe ebiteeka omuntu ku risk yo kafu wala. Nga asobola okugenda ku mukolo omukatuliki ne bamuyita okuyimbirayo ng'omukolo ogwo gwa ddiini najja naagira waliwo omu ku basiraamu waliwo pasi yabayita n'abakuŋŋaanya mu bungi atandika okubakubiriza balokoke yamutwalira akazindaalo naga nti nze nakugamba nze sisobola kuleka ddiini yange naye ng'alimu ttiimu y'abayimbi abagenza okukola ki ewa omuyimbi oyo pasita okubeera nga bayimba ng'atudde wali ku gundi ku kyuma abyo ebisigadde omukwano tugende ye ate kyekyokuleka eddiini yange ekyo ki ekyo nedda ekyo nno munna ekimuteeka ku risiki y'okufiibwa obusiraamu ogenda obugenzi mu kereziya y'omuntu ne waabeera nga ye muli talirede kuleka busiraamu kyekitawanya abatafana bwe balikwe kulowooza nti okuleka obusiraamu ayina kulangirira ategeeza nti siridde kulangirira nti nze siriki yamanya ebbanga lyamala ng'akiyita musiraamu tiwali birala byasooka kwana bijja omuntu mu busiraamu n'atamanya nti okuyingira amakanisa ago ku invents zaayo ezibeerayo n'ebyo byebabateekamu nebabateega nebabikola nga tebataddeyo birowoozo ne beenyigira mu kusaba muzibirize muyimirire mukole bino mukole biri nawunzika nga abikoze asobolya ddala bulungi nnyo okuvaayo nga ye Petero akyayambadde erinnya lya Muhammad. N'olwekyo ebyo tuteekeddwa okubyegendereza naye kyenjagala nti tabikoze ebyonna muyimbi naam yaani agudde mbukendevu bwonna naye tavudde mubusiraamu busiraamu tebunnamulamulako nti akoze eki nti akaafuwadde kati omusajja oyo omuyimbi gwe tabuusabuusa nti kyekyoba ononefu abeera mwononefu kubanga ye omuyimbi aba mwononefu ekyo kiriko kigambo kyakubiri nti ate kubanga ayimba ennyimba nga bwakubiriza abantu okusaala bwakuyimba ennyimba bwakubiriza empisa bwayimba ennyimba bwavumirira obulyazaamanya bwa gavumenti n'okulwanira omuntu wa bulijjo teriiyo muyimbi ku mizaani y'obusiraamu okugyako abeera fasikun abeera ki abeera mwononefu niwabanga ye ennyimba ayimba za ddaawa zokka ayimba za kubiriza bantu kusaana kwasunira endongo kwakubira gitaye n'ebyala efaanako bwe bityo ne kye twagala musajja mu kuyimba munnange bwakola ekivvulu nga abaako mitwalo gya ataano gajja asevingo ng'atereka kivvulu ng'agira bw'ati ng'atereka tugenza okakana musajja ng'ayina neswaabu tugenza okakananga yiseeko omuki omwaka abaffe tumusindikira asolooza zaka namutugirako zaka omuyimbi nga income ye eva mu kuyimba omuyimbi oyo naye aggibwako zaka ani ayina ansa Sheikh Rukman Nze kenyini njagala kuva uwo sembere muzindalo se
seka mundaba yange nganze
naam
olukuba nti omulimu gwajjamu sente guli haramu ndaba nga era tetumulumba kumujja ko zaka
jazakallahu khairan shejafu nacho gamba
simo kana ko kubanga
tuyakana mtesa abende
wabwe nyingiza ya sente
naam
tunojiwa nyo omuntu sente azikola ki azijjawo
sekali
chenyini chembadde nacho kubanga omusubuzo wa bulijjo atali muyimbi singa abadai nayo ne bucha yembizi ne tumala tukakasa nti ate zazi saving eri zote tuzirumba kati nono na yeye nyini nange mwende gasi
jazakallahu khairan ensonge eno ombaka alayhi salatu wassalam yajira mura yagandi inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wht wa allah murunji takkirizo kujja kakkiriza birungi hadithi eno egana omusoloza wa zakka obo mwalimu yenna okugamba omuntu gwamanyi nti nyingizaye eva mu haram okubeera nga mujja ko zakka ekyo nno kiraga mutawana munene talugamba nti nze zakka njiwonye kiraga nti mutawana munene gwali mbwabeera nga n'okuwaayo kwe obusiraamu kuzize kitegereka nchaga zo mkasonga kama Nabi sallallahu hadithi indala ya gamba anti man tasaddaqa bi adili tamura omuntu yenna asaddaka ekintu ekyenkananga entende min kasbin tayyib nga kijje mu nyingiza ennungi wala yaqbalu Allahu illa tayyiba uliya nabi wakatuliza wala yaqbalu Allahu illa tayyiba kubanga mazima ddala Allah takkiriza okujjako ekintu ekivudde mbuki munyingiza ennungi hadithi mpaka jekoma tujimaleyo agan fa inna Allah yataqabbalahu bi yaminihi Allah ayaniliza ekintu omukya saddaase n'omukono gwo gwaddyo ne bukibeeranga nchi ntende butende naam fayurabbihi Allah nachirundi omuntu ono kama yurabbi ahadukum fuluwa ngomukumwe bwalunda omwana gwachi omwana gwembalansi nabi abakubira ekifananyi kubanga embalansi yali mali ya kitiibwa nnyo mu Buwarabu ekiyitiridde kale nga omwana nga bwoda kikufundiza ngekite ngente enzungu bwezaale eryana lyayo olaba omulunzi bwaliteekako ebirowoozo bwalikolako omuwarabu akita etina buli ssaawa aliveena aliveena kasente liri mu mbeera nnungi kati bwe batwe bakolanga bwe babanga bafunye eryana lyaki eryana ekyana kyaki kyembalaasi kama yurabbi ahadukum fuluwahu Allah alunda saddaaka y'omuntu gy'ajje mu kuyingiza okuli halal munnunde efaanagana ko bwetu kitegeeza nabi sallallahu alayhi wasallam ntino ajiteeka ko yaani ajifaako mumfaako eyinkizo kitegerekese hatta yakunu mithla aljabal omunatu ko gisanga maaso ga Allah nga kantu ya sadaka nga katono nga alaba kali nyango olusozi yaani Allah nga akalonze naam kubanga ya sadaka kirungi kyenjagadde mu hadithi eno nti la yas'ad la yaqbalu Allahu illa tayyiba omuntu yenna saddaka ente nga ajije mu riziki eri halal wabula nalwa masala azakwatagana ku abantu abangi abalina ennyingiza eyeetobeseemu nenge ekikolo ky'ennyingiza eyo halal mithal omusajja alina edduuka eryo lirimu ne sigara lirimu ki limu ni sigara kye kile kiyinza okuba mu dduuka ekiri haramu n'omwenge allahu akbaru lillahi alhamdu omwenge ntidde ntidde okubaako kyengwogerako katwale ekifaana kuba kyeki obugolo obukuba omuarabu agita shamma amairungi bukakuuma bulamu obusobola okubeera ku halaali busobola okukozesa amaharaamu obwo nabwo tubuleke naye tugamba nalyegombenya ebifaana sigala amale n'ebigwa mu kiti ekyo kale emairungi n'etaaba kale kaakati tusabe Allah eddoboozi eribeere nga terituseemu nga terikwatiddwa ddoboozi kale insha Allah kyetwetaaga wanaabe bitiibwa nti omuntu ayinza okuba nga ayina ennyingiza ng'ekikolo ku nnyingiza ekyo ennyingiza eyo halaal era nga n'ebintu ebitundibwa biriki naye neyeesanga nga mulimu obuntu obuguddemu ng'obuntu obwo bwa haramu mujeemu yaani tetutegeeza nti nno kwegamba ebintu ebyo agenda maaso n'okubitunda olw'obujeemu bwe agenda maaso n'okubitunda olw'obujeemu bwe naye ate mu saidi endala alina obugonvu obuwa zaka ekyo kibaawo oba nedda so okusanga omuntu nga mugonvu mukino nga mujeemu mukino siwe kiri kakati omusajja oyo bw'aba abali maali nga wooli omugaidinga bw'atuuka ku sigala mugambye nti ono nedda kitegerekese bw'atuuka ku taaba oba obugolo mugambye nti nedda bino tobala kubanga ebyo maali ya haramu taibu ensimbi ze ziri ziyateeka ku akawunti oba zaateekayo ayinayo bukadde asatu ayinayo bukadde ataano tuzijjamu zaka oba tuzijjamu zaka okwanukula tuzijjamu zaka wadde nga tetusobola kwawula akasigala keekaliwa akaaki keekaliwa ezijjibwamu zaka omulundi gumu litagalibu tagalibu kyeki olw'okubeera nti nno ekintu ekinene kibikka ekitono kibikka ekitono sinti kibisa nti ezambi teriyo mu maaso ga Allah ezambi yasigala weeriri naye tetulina ngeri gye tutadda nti tulondobemu kino oba kiri kati kyetunulya ekikolo nti edduuka litunda ki litunda sukaali munyu biki biki kati sente ziweebwamu zaka noono waaba abali maali tumugamba kino na kino tokola ki bitubibala ne sente enkalu tutwalira wamu kitegereka jazakallahu khaira singa ajja n'akubuuza ekibuuzo nti edduuka lyange njagala kuliwaamu zaka nti wali baze nti yeeriri mu kapito sente mmeka nti bweziti kitegereka nga tokimanyi nti nno mulimu ebintu ebifaanako bwe bityo era siteeka nti olina okuhakkaka omulaga bulazi nti gabiza mwana obeere ng'okola otya ng'owa zaka kitegerekese jazakumullahu khairan era kino kigenda ne ku nsonga endala ekwatagana ku tarbiya kiri haramu baulama bagamba kiri haramu naam omuntu yenna okuwangaalira ku nafaka eya haramu hatta ne wabeera mukyala ne wabeera muki mukyala tokkiriza kubeera mu maka ga musajja nga gw'omufumbira gw'omulabirira ng'okimanyi nti akuliisa sente za bubbi musajja mubbi agenda nabba abantu n'aleeta n'akuliisa kitegereka agenda n'ayimba n'aleeta sente n'akuliisa agenda n'akola ki emirimu nga mingi egya haramu atunda mwenge avuga ebimotoka bya Nile Breweries n'akwera n'akuliisa kiri haramu era kyatteeka okwawukana n'omusajja okyo bw'olemerayo hadithi ekuteebeddemu nabbi yagamba atya yagamba nti ayu jisimu omubiri gwonna nabata ala suhti fannaaru awula bihi omubiri gwonna ogwamerera ku haramu kiki bayita okumera byetulya bye bizimu omubiri gwaffe siwe kiri aha ogwo omuliro purayorite kugwo muliro yaani omuliro gwe guyinako ogw'omubiri omuliro gwe gugulinako obwannannyini okusinga ejjana nolwekyo olina okuva ewantu wafaanako bwe watyo naye mwana ali waka mukyala ali waka omusajja alina ebintu byakola alina bizinesi zitubiseemu halaal ne haramu ezeto wesema halal ni haram enyingi za yani khalt tugambe tugambe tutianya hizo tuwefana nye chironji enyingi za yeto wese mulimu ili halal ili muharam ngachi sajja aina enyingi za aina ichibanja lusuku ulimu ama toki maitilivu atema aina famu agira atema ungeriyemo tugambechi yani musajja ini nyingi za ezenja uro muzo mulimu ezili haram muzo mulimu ezili halal katiyo mchale wakata manyi alia, alia muchi ibanga liyama nange nyingi za yontobeke tetumugamba kutabu fumbo chitekereka kuchituwa alanti no halali alimu mali yomu sajoyo omucharono jari yako ne nyingi za itebede wamu itebede wachi wamu wa haram abate kedu kwa bulila ama kago chitekerekese ilanga muzaka butu chitavye ntino nyingi za yeto bese bwebe ilanga cash cash otu mugamba gabizana otuwe zaka chitekerekese buchibanga abibaranga bili physical tumugamba bile bile haram bijem na yate singa business bile haram mahba sajia mutemi wambizi ni ba inzo kubayo ba nanga abo jali yoyo nga musilamu nga mutemi wambizi
jebali jebali
jebali mwenge mungi na embizi
mwenge wakili katambulia kumwenge chwana nje embizi nitu hecho 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 njitit
mbasira mabaina mabala wawira wira
e abo kakati omusajja alina
haji omuru ya gabi embizi ya ziwa batali wa silamu
ee akili ya zoa watali wa silamu waluha ajumu ya gabi mbizi ya zoa watali wa silamu sabu Allah moku ina nyanga tanafa kakati kubange chukuro vilo chinene ilate vili munti mbikuranga mkule mbezo usilamu tebo kili zebio kakati o musilamu o yugutula vye nchia inzo kubai nebara ilono zambi dene nyo echitiride o musajyo nitumanya ti business ye uitutumulia ako zaka kubanga business ye etebe demo haramu omwerere ni kukaba ayo nubuntu untu obutini tini nenga business ebisebio na haramu chitegele kese itutumulia ako zaka nrocho mungeri yemu buwabe ilanga mchala alimaka msajia yuzu kwa inobu dilu dilu wabalala nenga business emutebe demo haramu chata kiza kubela mumakako chitegele kese Chitiba.
Naam.
Tudde konsonga.
Naam, bismillahir rahmanir.
Tuli mudachika 18, dachika 18 zitumala kutambuza omutaguno.
Ezibi nati ne mwambu ne kizogumala.
Tusobola gumala yo insha Allah taala. Sabala tuwa kusobola gumala yo. Naam chitiba.
Agambi enti no emotoka ezisabaza abantu ne NTC
emmotoka ezisabaza abantu
sayaratu lujira wa naqil
nah.
Agambye nti omusiraamu bw'abaali na kampuni ya basi ezisabaza abantu nga alina basi amakumi abiri singa akwolekera n'akubuuza nti niswabu ya basi ziba basi mmeka
nah.
Ye basi zange abiri zivamu zaka yenkana ki
zivamu zaka yenkana kinamu
boba muyivu omugamba nti basi ne moto kazonna zisabaza ne NTC ne pikipiki za boda boda obusiraamu tebwazi dali kamuzaka byonga byo
wanachusiza na gamba byonga byo kubanga byegase basi moto kesaba za pikipiki kati alifuse byo
byonga
ne wali kubasi abadde zonga zo siwe kiri genda maso
tebirina niswabu era tebirina kigero busiramu kyebyabulalikamu
naam kyebwa
kyebwa bidalikamu
naam
nogenda mu maso nomubuuza anti olina sente zo olina sente zonna zotereka munyingiza joyingiza mubasi zo
kubanga buli kintu kyonna ekitalalikibwamu zaka kyonga kyo obusiraamu bwakitegera mu ssente nki
enkalu
enkalu naam
singa kugamba nti ye nina ku akawunti yange obukadde bibiri
naam
mugambe nti masha Allah yadde baasi ezo nga zo tezaalalikibwamu zaka
naam
naye kyoterekamu mu nyingiza gy'oyingiza mu baasi ezo bwe kiwera niswabu nikiyitako omwaka olina okukiwaamu zaka wansi w'omuteeko gw'ensimbi enkalu singa akubuuza nti kati niswabu y'ensimbi enkalu yenkana ki ng'omubuulira niswabu egeraageranyizibwa ku gulaamuzi 85 eza pure gold nga bwe twaginnyonnyodde wansi w'empa ya zaka mu nsimbi enkalu mu kiseera kino okitobba omwaka gwa 2022 eri yategeeza niswabu obukadde 17 mu 1918 mu kanaana
kakati omuwandiisi yali ali mu kuwandika mu kiseera ekyo yali okitobba 2022 mutwogerera kino kati tuli mwezi mulala na mwaka mulala genda mu maaso
ng'ogenda mu maaso ng'omubuuza nti sente sente ezo zootereka zaawera ddi niswabu eyo bwakugamba nti emyaka ena egiyise ng'omugamba nti zaka yakukakatako awo niswabu we yawerera emyaka ena egiyise bw'oba olina obuwandiike records kw'osobola okutegeerera zaka ekukakatako buli mwaka mu myaka ena egiyise giwe
kubanga asobola okubanga wadda mu bitabo asobola okumanya records n'amanya zaka engeri gy'agenda ogibalamu ayinza okubanga talina naye sooka omaleyo
agambye nti tunula mu biwandiiko records olabe ddi lwe waweza niswabu wetegereze ddi lwe gwawera omwaka okuva lwe waweza niswabu we gwawerera omwaka w'olina we gwawerera omwaka w'alina we gwawerera omwaka walina ssente mmeka ku akawunti singa alaba mu records nti zaali ziweza obukadde 5
zaali ziweze
zaali ziweza obukadde 5 ekyokulabirako
amakulu ekyakulabirako
gabiza obukadde 5 mu 40 ansa gy'ofuna ezaka ekubangibwa mu mwaka ogusooka ku myaka ena gy'otawangamu zaka mba gy'otawaamu zaka
kakati ebigambo bino muganda waffe byali mukutugaziizaamu wano mukutusomera nina endowooza ennungi eri awuliriza nti byokka byokka byeyogerera
bigaziira
byokka byokka byeyogerera era bw'oba owulya tebyeyogeredde bulungi ddamu kukeema biga katonoddemu ka pulayingi oyongere okuteekayo ebiki ebirowoozo ojja kusiŋŋaananga byeyogerera nga tetubirina kyetubigasegaseeko nnyo genda mu maaso
agambye ddamu weetegereze omwaka ogwokubiri bwe gwawerera singa likodisi ziraga nti zaali ziweze ku akawunti obukadde 10 mu 5 gabiza obukadde 10 mu 40 yezaka ekubangibwa mu mwaka ogwokubiri ku myaka ena gy'otaawaamu zaka
katuli ku muntu nga agenza okuzuula nga zaka yali yamukakatako emyaka egiyise emabega ebiri ena kumi nkole ntya bw'oba oyina records otegedde nti nno wenaweereza bizinesi yange yawerera obukadde tutwale nti niswabu gyetutambulirako 17 gwali mwaka gwa 2013 awo wenayingirira mu sente ezo payebo records ozirina osobola okubalaabala n'omanya nti omwaka we gwayitako wali oweza sente mmeka bw'oba records ezo kyazirina zigoberere bimenya naye obisobola okubikola nti guluma yaguzza guluma yakola atya muganda si watu wagamba sekalukumani ehanga tulumaze eyo eri ate gwe ojja kubyonoona naye guluma yaguzza ntekwegetetatejasao bw'oyagala oddumalayo oba awo teruba lwangu naye wano we wasoboka tuwalina buzibu guluma yakola atya yaani ngabo oli nti gwe wakola ensobi y'obutawazaka kano komenye kamu kudda kema bigo kuchekinga records neifanako webityo akoteka ina mutawana kagumire kagumikirize bango oli mukwejja ko mutawana ogwamanya ogukulinze kwa akhira kitegere kesa aha kakati chiganye tachabijukira bageza ko gerageranya okutula mu records records si interevu akola atya tujja kukira mu maso kitegere kesa gena maso kitiba
agami tiyongera wetegereze records singo kiraba anti omwaka ogwo kusatu ogwagwerako ate sente zali zikendedde
na
ngozi koze seza nga account sigaddeko bukadde asatu
na
gabiza obukadde asatu mu makumi ana kubanga ya decente ezili ku account zikendedde nnyo naye zikyali wogulu waniswa
na
eyo eyazaka yomwaka ogwo kusatu
awo twiga ochi nti okende era kwa niswabu si excuse yabo tawazaka oyinza okubanga obadde business yo irimbukadde kikumi nejifuna mu omuyaga ogendo kakananga syndicate zisi zirimu bukadde kinana niyo bukadde kinana bwetubwetegereza bukyali waggulu wa niswabu yani ochali murenji yobugagga empanvu wadenga kavu etandiso okukama kulu amauli esima runji kitegereka tayeb kakati mpeza zaka namu oyinoku wa zaka bora banga singoji werawo waliwo mutawana oguyinza ogamba imali ilimu kusloping steeply waliwo kibaita steep slope yetya ke kaserengeto akomutawana kaserengeto akomutawana batero kaita wekatero okubeera batero kuita ndi kutamadda ndi kutamaji aha iwafe Masaka tuina ndi kutamadda oyambuka mu kibuga ova eno baseka lukumani iraka ichotera kakati bobo yambuka mu kibuga awo aluwakisi bakaita ndi kutamadda amakuru geyo gerera bobo yambuka obo walula gali yo siwe chiri nebwo okomawo ha tosotta na kusotta tebi nyuma okama robo kamazi baba kulabula neri nyeryo nti abafide wano bawerako ndi kutamadda naam kakati osobu waliwe mali weberanga eri mukwonone eri mukukendera olukendera olufaragana ko bwerutyo ndi kutamadda kati lokubira ka steep slope okuserengeta okwachi okwamanyi ka muzika eyo mutawana ennyo kati oli desperate totegera chakola mumbere eyo bora abantu okujja mukungira tino kwata muzika kakiyinza okuleta omutawana bwe wandika zakeyo ojimanye nti ene ndi muki ndi muzingo naye abasajja abajjula iman okusinga kawo ataka kwatira muddala nnyo mumbere eyo nawayo asobola okusabira keddwa Allah ataase
business
kiri mu kulowoleza obulungi Allah subhanahu wa ta'ala nti kino ekigenda mu maaso yakivunaanyizibwako Allah n'olwekyo kanyangu enzijemu tumanyiza n'okubanyira obukendevu bwe nagira ki n'okwata nnajjamu zaka kimwongera obweraliikirivu kubanga amanyi nti solution eri wa Allah subhanahu wa ta'ala mulingeri yonna naye tugambye nti atidde ayagadde musajja abadde awa zaka kati bwabanga araba nti bwaddamu n'akwata mukyezo kosa business ayina okujewandika konti emuli mu nsingo n'atagamba bugambye nti embeera yali mbi ebintu byali biri mukucyankalana nedda embeera bweetereera eribbanja nga likola ki kale tasobodde waakiri abaana banaalisanga mu biwandiiko nga Allah amujjuludde babeere nga tebannagabana maali eyo basoose okukola ki okufulumyamu omugabo gwa Allah tabaraka wataala kitegerekese genda mu maaso
agambye nti kati ate ogwokuna we guggwereddeko nga akawunti eriko obukadde bibiri zigabize makumi ana owezaka bw'oba tolina likodisi geraageranya chosubira owezaka
awe twagala boba toyina records geragera nya chosubira owezaka katugezo mwetegeya taina records myaka ena ya manyinti mbotofu zaka myaka anga ena weyanka katirako na ebi wandiko talina kati enkolentia geragera geragera olete istighfar kami ndo kusinzira mkisele choba nali nyingi ndo bukadana oba asatu mbotano baba yalla chotebe nkide nacho okutebe nke toyinza kutufuna kutebe nke kusemba yo ne obwongo bu chebu sinzo kwe wunzikirako chobo wa muzaka no mwako omulala kusinzira ku mbeera ye business bu yali efanana kya mukisera kino nali nguzi ya kamotoka kitegeza bwali businga buzenga mugundi bwezi kitegeza kati guno mwaka kirabika ikampemo abiri mbotano ate guli ogwedde mpadde mu atano kwa haka kitegeleka naam genda maso
agambye nti bwoba tolina likodisi geraageranya kyosuubira owezaka wenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulagajjavu obw'okulekerera olw'obulagajjavu bw'okulekerera okukyereya olw'obulagajja obwakuleetera okukyereya okukeerewa okuwazaka
kakati yo tauba ne bw'obeera nga records ozitegedde bulungi era nga ntuufu zakanogiwa mu bujjuvu bwayo amakulu obirondodde n'obitegeera era n'obistraiteninga bulungi osigala tauba ekubanjibwa kubanga azaka tau tajibu ala lfawiya zaka ekakata okujiwa bunnambiro omwaka guguweereddeko wowera zaka bunnambiro kitegerekese ate bw'obeera nga tokyabijjukana kubijjukira ng'ogerageranyiza bigerageranye ate awo tauba eyitirira n'okubeera ey'amaanyi kubanga kyangu nnyo okubanga n'omugabo togumazeeyo buki ogubadde gukakatako kitegerekeka genda maaso
kitiibwa
aliwa nga
kyokka munnaffe oyo owabbaasi singa abuuza osegedde omukunganya wa zaka atamanyi byalamula oba omuluvu omufere nambuuza engeri gyawaamu zaka amugamba nti okakatibwako okuwa zaka mu maali yo njiwa ntya ng'amubuuza nti olina bbaasi mmeka koono nti
oli twabadde kwoli omulungamo mulungamo ayina irimu ku byayogera kaka tuzze ku munnaffe eitha ali kimu ku bibiri tayina irimu ku byayogera ayinza okubanga obulungamo abulina yani ngaayagala sikuba nti muluvu naye tamanyi ate ayinza okubanga amanyi naye nga omulimu gwe kukumba ensimbi z'abasiraamu mukubu lina lyali kukumbiddemu oba okubanga byombi luli byegasse tamanyi ate muluvu kitegerekese kati ate awo musimba gubeera squared genda maaso
ngamugamba nti njiwa ntya ngamubuuza nti olina bbaasi mmeka koono nti abiri buli emu ya mmeka ya bukadde bisatu ngamugamba nti obukadde bisatu bw'obukubisa mu bbaasi abiri ziba biliyoni zimukaaga
kubanga olwo ne bbaasi zifuuse muteeko miteeko giweebwamu zaka
bw'ogattako n'obukadde ebibiri bw'olina ku akawunti olwo olina biliyoni zimukaaga mu ebikadde bibiri zigabizeemu 40 owezaka kubanga kubanga yebambi yawulira nti zaka eweebwa mu maali teyayawula wakati wa maali eweebwamu zaka yo nga yo ne maali etaweebwamu zaka yo nga yo
kitegerekese yara eno maali kati wabanga owendi tumwesa zaka mu nteeze wabbaasi owendi tetumwesa zaka mu bbaasi ze okategedde yawulira nti zaka eweebwa mu maali buli kiyitibwa emaali yamanyi kirina okwebwamu ki okwebwamu zaka eyo nno nsobi naakola ekintu ekitaliyo wadde madhabu ga imaamu shafii oba ahmadi oba abu hanifa oba maliki oba kubeera nga kigambo kyomumanyi mubamanyi bonna ab'obusiraamu naasuula mu umma ejjano erifaanaganako bwe luti genda maaso
omulala ayinza obutamubali omulala ayinza obutamubaliza obutamubaliriza
obuta
obuta
obutamubalira zibbaasi
omulala ayinza obutamubalira zibbaasi
onaasoose tumulabye bbaasi zo zenyini azibaza omu esente zaazo nti buli emu ya bibiri bibiri oba bisatu sente zaayo ze zigigulayo nga yo n'agattako nezaakola atya ne sende zaalina na mwesa zaka kati ato omulala zo basa azilese
agambi omulala ali ayinza obutamubalira zibasi wabula namubalira munyingiza income songa zaka ewewa muki muziterekeddwa savings so simu income na mugamba nti basi ezo abiri kuzifunamu amagoba ga sente mmeka mu mwezi komu na fenti nzifunamu obukadde kikumi buli mwezi na mugamba nti ekitegeeza mu mwaka oyingiza amagoba ga buwumbi kamu n'obukadde bibiri
gabuwumbi kamu
ewe kiri na mugamba nti ekitegeeza mu mwaka oyingiza amagoba gakawumbi kamu n'obukadde bibiri gabiza akawumbi kamu mobukadde bibiri mu amakumi ana owezaka okwanukula okwo kwombi kukyamu
okusoose n'okwokubiri
baasi obusiraamu tebwazira ali kamu zaka tezirina niswabu yadde ekigero ekiziweebwamu n'olwekyo teziweebwamu zaka zongazo wabula zaka nyiniyo nyinizo aziwaamu mu nsimbi zaatereka bweziwera niswabu ya sente enkalu ne ziyitako omwaka so si mu nsimbi zaayingiza n'alina shopping akedi oba shopping mall bwatu bwawa zakaye mu zaka ya sente obusiraamu tebupimira bugagga bwa muntu kunyingiza wabula bupimira kukyatereka kubanga asobola okubanga ayingiza kinene kyokka ng'enfulumya ye nnene nnyo okusinga kyayingiza
kwetola abantu waliwo abagagga bwowulira nti gundi yagudde ninga kampuni okyagirabawo ebimotoka okyabiraba ebintu bingi weebiri ne totegera sayansi erimu mu nyingizaaye kati yagitegeera asobolera ddala okubeera nga atya n'oggula kati ekirenge ku kkubo nnyini kampuni ng'atya n'oggula ekirenge ku kkubo ku mbeera gy'alimu na ku ngeri sente gye zikoze eki gye zikyankalanye atya n'okulya ekirenge ku kkubo bamukubiriza okulya haji wuuta kasupu genda maaso
wabula muzaka ya sente obusiraamu tebupimira bugagga bwa muntu kunyingiza wabula bupimira kukyatereka kubanga asobola okubanga ayingiza kinene kyokka ng'enfulumya nnene nnyo okusinga kyayingiza ekyo nekimulemezaako ekitendo ky'obwavu ate omulala asobola okubanga ayingiza kitono kyokka nga akozesa kitono okusinga kyayingiza ekyo nekimuggyako ekitendo ky'obwavu
kitegeresa b'ebitiibwa وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.